on the beat.
Mbinu zangu za kivita ndo zimefanya kadata na mi anaitika sijamwita, nimemkamata kiganjani tena bila ya kusita, nimemuanika barazani furuta nkisiorita yaliyomo siriza ndani. Kiomba roko simpirusu anapata kilo nzima, yani adi achoke mwenyewe ujazo bila kupima. Akiomba busu simpi moja nampa ya kumimina, hapa meli mengo wananga amesha zama kwa kina. Bailo kwangu amepoteza control, nishafika kikomo, mbona kama unanikomo. Wamekosa sera na tuzidi wakera, fungwa nipo jera, jera ya mapenzi. Okay, nigande nikugani tupendane, mpaka kufa situzikane, usije nipige chinga zidane, zidane. Kwa kina bailo kwangu amepoteza control, low 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 show show menyo yangu mixa samo mo mo mo. Drunk in love tumegandana honey acha gi solo show show.